waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali. Ra-iisul wasaare Malcolm Turnbull ayaa u saaray guddi dib u eegid ku sameeya sida loo howlgeliyo ciidamada militariga markii weerar argagixiso uu dhaco. Dib u eegiddan ayaa lagu eegayaa in isbeddel lagu sameeyo shuruucda jirta si ciidamo si degdeg ah loogu howlgeliyo haddii weerar argagixiso uu dalka ka dhaco. Xeeraaliyaha guud ee Australia George Brandes ayaa sheegay in shuruucda hadda jirta ay adkayn lahaayeen in jawaab degdeg ah laga bixiyo haddii weerar uu dhaco.
At the moment, the Defence Act provides for quite a complicated series of steps to be undertaken before
xilligan hadda la joogo xeerka difaaca wuxuu dhigayaa in tallaabooyin kala duwan la qaado ka hor intaan ciidanka la howlgelin si ay u caawiyaan kuwa booliska iyo maamulada shibilka. Marka waxaan eegaynaa in shuruucdaas la khafiifiyo si militariga markiiba loo howlgelin karo markii loo baahdo. Dib u eegidda ayaa sidoo kale qayb ka ah talooyin ka soo baxay baaritaan lagu sameeyey makhaayaddii Sydney ee uu qabsaday ninkii la dhihi jiray Man Haron Moonis 2014 halkaasoo isaga iyo laba qof oo dadkii uu haystay ku dhinteen. Xeeraaliyaha guud ayaa sheegay in dadka ka shaqaynaya sidii looga jawaabi lahaa weeraro argagixiso la siin doono wax kasta oo ay u baahan yihiin.
Of course we want to maintain the important distinction between the civilian power and the military power. You don't usually use the military power.
Dabcan waxaanu sii wadaynaa inay noo kala saarnaadaan awoodaha military iyo kuwa shibilku. Caadiyan looma isticmaalo militariga arrimaha sharci fulinta iyo howlgallada booliska, laakiin markii uu jiro weerar argagixiso, dabcan markaas kala duwanaanshaha sharciga waxaa ka weyn in hawsha markaasi jirta la qabto. Wasiirka cadaaladda Michael Keenan ayaa sheegay in wax kastoo ka soo baxa dib u eegiddan, haddana booliska gobolka ama goobta wuxuu ka dhacayeen ay doorka ugu weyn qaadan doonaan. Wuxuu u sheegay ABC-da in iskaashiga u dhexeeya booliska gobollada iyo kan federaalku ay muhiim yihiin.
The idea of the Commonwealth just marching in without the without the cooperation of the local police force would be ludicrous. So, I mean, it's going to continue to work in a cooperative way.
Fikradda ah in federaalku iska galo iyadoo aysan kaashan booliska deegaanku waa duqonnimo. Marka waxaan ula jeedaa waxaan sii wadaynaa inay si iskaashi ah u wada shaqeeyaan. Madaxa booliska federaalka Australia Andrew Colvin ayaa dareenka la mida qaba. Wuxuu sheegay in booliska goboladu ay mar walba noqonayaan kuwa goobta marka ugu horeeya taga, laakiin waxaan dib u eegi karnaa, ayuu yiri, wixii taageero ah ee dowladda federaalka iyo militarigu siin karaan kuwa gobolada.
There's well-worked protocols that say first response is always going to be state and territory-based police. The question is about what support the Commonwealth can provide.
Waxaa jira nidaam si fiican u shaqeeya oo ah in cidda marka hore ka jawaabaysa ay tahay booliska gobolka. Ee waxaa hadda lays weydiinayaa waa taageero noocee ah ayay dowladda federaalka ah u siinaysaa. Wasiiradda difaaca ayaa hoggaaminaysa dib u eegiddan lagu sameynaya awoodda howlgelinta ciidanka militariga, iyadoo dhowaan qoraal la horgeyn doono golaha wasiirada.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada 10 fiidnimo, ama kaga soo cesho websaiteka iyaga iyo s b s radio app. Booqo sbs.com.au/somali.